Verse 15. Usolomoni wayenabathwalayo imthwalo abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa nababazi bamatshe ezintabeni abayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili. Verse 16. Ngaphandle kwezinduna ezinkulu zikasolomoni ezaziphethe umsebenzi izinkulungwane ezintathu namakhulu amathathu ezazibusa abantu ababewenza umsebenzi. Verse 17. Inkosi yayala baqopha amatshe amakhulu, amatshe anenani elikhulu ukuba babeke isisekelo sendlu namatshe abaziweyo. Verse 18. Abakhi bakaSolomoni nabakhi bakaHiramu nabaseGebali bababaza balungisa imithi namatshe ukwakha indlu. Amakhosi okuqala, isahluko 6 verse 1. Kwathi ngonyaka wamakhulu amane namashumi ayishiyagalombili emva kokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe, ngonyaka wesine wokubusa kaSolomoni phezu kwabakwa-Israyeli, ngenyanga kaZivi eyinyanga yesibili, waqala ukwakha indlu kaJehova. Verse 2. Indlu inkosi uSolomoni eyayakhela uJehova, ubude bayo babuyizingalo ezingamashumi ayisithupha nobubanzi bayo babungezamashumi amabili, nokuphakama kwayo kwakuyizingalo ezingamashumi amathathu. Verse 3. Umpheme ngaphambili kwendlu yethempeli wawuyizingalo ezingamashumi amabili ubude bawo maqondana nobubanzi bendlu, ububanzi bawo babuyizingalo eziyishumi ngaphambi kwendlu. Verse 4. Wenzela indlu amafastela anamahele angenakususwa. Verse 5. Ngasodongweni lendlu wakha izimpondo nxazonke, ngasezindongweni zendlu nxazonke ethempelini nasegumbini wenza amakamelo asezihlangothini nxazonke. Verse 6. Uphondo lwangaphansi lwaluyizingalo eziyisihlanu ububanzi balo, noluphakathi lwaluyizingalo eziyisithupha ububanzi balo, nolwesithathu lwaluyizingalo eziyisikhombisa ububanzi balo, ngokuba ngaphandle wenza uqaqa endlini nxazonke ukuze imishayo ingangeni ezindongeni zendlu. Verse 7. Indlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwalini, akuzwakalanga sando nazembe napiki nanto yensimbi isakhiwa. Verse 8. Umnyango wekamelo ohlangothi eliphakathi wawuseceleni lokunene lendlu, kwakhushukwa ngezikhwele ezishwilayo ukuya ophondweni olungaphakathi, kuphunywe kolungaphakathi kuyiwe kolwesithathu. Verse 9. Wakha-ke kanjalo indlu wayiqeda, wayifulela indlu ngemishayo nangamapulangwe emsedari. Verse 10. Wakha izimpondo zangasendlini yonke, yilolo nalolo lwaba izingalo ezisihlanu ukuphakama kwalo, zanamathela endlini ngemithi yemsedari. Verse 11. Izwi likaJehova lafika kuSolomoni lathi. Verse 12. Kumi kanje maqonana nalendlu oyakhayo, uma uyakuhamba ngezimiso zami, wenze izahlulo zami, ugcine yonke imiyalo yami ukuba uhambe ngayo, ngiyakugcwalisa kuwe izwi engalikhuluma kuDavide uyihlo. Verse 13. Ngiyakuhlala phakathi kwabantwana baka-Israyeli, ngingabashiya abantu bami u-Israyeli. Verse 14. Wakha-ke uSolomoni indlu wayiqeda. Verse 15. Wakha izindonga zendlu ngaphakathi ngamapulangwe emsedari kusukela phansi endlini kuze kufike emshayweni yophahla, wembesa ngamapulangwe ngaphakathi wendlala phansi endlini ngamapulangwe emsayipuresi. Verse 16. Wakha futhi izingalo ezingamashumi amabili ngasekuceleni lendlu lasemuva ngamapulangwe emsedari kusukela phansi kuze kufike emshayeni, wazakhela phakathi okwaba yigumbi okuyindawo engcwelengcwele. Verse 17. Indlu yangaphambili yethempeli yayizingalo ezingamashumi amane. Verse 18. Wawungumsedari ngaphakathi endlini, kubaziwe ngezintangazane nangezimbali eziqhakazileyo, konke kwakungumsedari akubonakalangatshe khona. Verse 19. Walungisa igumbi phakathi endlini ukuba kubekwe khona umphongolo wesivumelwano sikaJehova. Verse 20. Phambi kwegumbi kwakuyizingalo ezingamashumi amabili ubude, nezingalo ezingamashumi amabili ngobubanzi, nezingalo ezingamashumi amabili ngokuphakama, wakunameka ngegolide elicwengekileyo, walembesa i-altare imsedari. Verse 21. USolomoni wayinameka idlu phakathi ngegolide elicwengekileyo, walivalela igumbi ngamaketanga ngegolide, walinameka nalo ngegolide. Verse 22. Wanameka ke yonke indlu ngegolide, yaze yaphelela indlu yonke, ne-altare lonke lalisegumbini walinameka ngegolide. Verse 23. Egumbini wenza amakherubi amabili ngomnqumo, ilelo nalelo liyizingalo eziyishumi ukuphakama kwalo. Verse 24. Elinye iphiko lekherubi laliyizingalo ezisihlanu, nelinye iphiko lekherubi laliyizingalo ezisihlanu, kusukela esihlokweni selinye iphiko kuze kufike esihlokweni selinye kwakuyizingalo eziyishumi. Verse 25. Elinye ikherubi laliyizingalo eziyishumi nalo, amakherubi omabili ayesilinganiso sinye nesimo sinye. Verse 26. Ukuphakama kwelinye ikherubi kwakuyizingalo eziyishumi, nelinye ikherubi lalinjalo. Verse 27. Wawabeka amakherubi phakathi nendlu engaphakathi, amakherubi awelula amaphiko, iphiko lelinye lathinta odongeni, nephiko lelinye ikherubi lathinta odongeni olunye, amaphiko awo athintana phakathi nendlu. Verse 28. Wawanameka amakherubi ngegolide. Verse 29. Wawafekethisa zonke izindonga zendlu nxazonke ngezithombe ezibaziweyo zamakherubi, nangamasundu, nangezimbali eziqhakazileyo ngaphakathi nangaphandle. Verse 30. Naphansi endlini wanameka ngegolide ngaphakathi nangaphandle. Verse 31. Wenzela umnyango wegumbi izivalo zomnqumo, ikhothamo lezinsika zomnyango kwakuyizinhlangothi ezisihlanu. Verse 32. Wenza-ke izivalo ezimbili ngomnqumo wazifekethisa ngamakherubi abaziweyo nangamasundu nangezimbali eziqhakazileyo, wazinameka ngegolide, wembesa amakherubi namasundu igolide. Verse 33. Wenzela futhi umnyango wethempeli izinsika zomnyango ngomnqumo ziyizinhlangothi ezine. Verse 34. Nezivalo ezimbili ngomsayipuresi, izinqe zombiza leso leso sivalo zasongwa. Verse 35. Wazifekethisa ngamakherubi nangamasundu nangezimbali eziqhakazileyo, wazinamika ngegolide kukho okubaziweyo. Verse 36. Wakha igceke elingaphakathi ngezinhla ezintathu zamatshe abaziweyo nohla lwemishayo yemsedari. Verse 37. Ngonyaka wesine isisekelo sendlu kaJehova sasesibekiwe ngenyanga kaZifi. Verse 38. Ngonyaka weshumi nanye ngenyanga kaBuli, eyinyanga ishagalombili, indlu yaqedwa kukho konke okwayo, ngayo yonke imithetho yayo, wayelokhu akha iminyaka eyisikhombisa.